Moi, je n'ai pas de la valeur. Je n'ai pas de la valeur.
Fox made it.
Nikusa tena.
The melanin.
Nilianza utani utani, mara mwite baby, ya tike honey. Maravi moji flani vya kufumba macho kupala kijani.
Aka sima ukitaka, wekaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Na nikimona
nataka nimushike. Hata yake wajiku kala kitu kabafuni. Oh no no no, kina lana kitu kabafuni.
Sipiti, oh baby. Siwazi hata kuchiti, kani dhibiti, oh baby.
Anagaganga kulalia, akini bali yozio nagini pania. Anakuja na nivamia, ananikalia alafu yendo analia. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Kabafuni
nifanye.